deme sabi ko soro ngono wade toydu kondan wonto soro fudda
soro ko wada teno demun gan wada e pullo susa tawa hulta fuyi tawa holla no susi wadato kono ko be mawbe idun wada hokkotira habbanaji idun wada huuje fu do dun wadi dun nati den nam fulbe soro to iwi yoyna leydi hausa
sukabe ummatore dubi sappo jeetati ya dubi noga ya chapan tati kay gon ko gatto soro on neddo futtawado nati suudu fa wadi bibbe hewbe no accan wadugo sorgol seni man ja soro joni dimme woni sirya ko be gatto fadde mabbe yaade sorton
de be gada soro no wodi ko be jarata hana ni be jeerta be gadante payande non no wodi ledde ko be gatta ko wata do hodda magaje no wodi ledde ko be gatta ko ta yi en dorta ko der bandu niddo no wodi ledde ko ta da susi no wodi ko ledde wala diga ilina jomun de fiaka na fi fu bandu mu wellata
seni niddo fu dum gasi no wono sorgo e hore mudum wadirto
yode e wani min di mi nange soro o ya to bismillah be jabe tundo wa o debe tundi o wari o darike o banta juude makko dow on soppino hokke lawol fiya o cabbi ɗiɗi jango na faɓɓi jangore mun nade go hanko do o yofto cabbi ɗiɗi ni ɓe gadi no soro guiɗo ma tan gatta soro he mun ana mi yiɗi min noon komi sorda hema da welaka mi sorɗata hema nde mi yiɗamu motta soro hema waldere en noon de soro on suka debbo guiɗo ma on o wadda o moyita dow tiine maɗa kadi ɓe ƴeewa cuusuɗo ganda soñi seɗɗa fo a huuli a dogu ɗon kay komum kanka hanana no haalata fatanira e mum ɗum woni semtede mawɗo to pullo demmun suka gorko mum waɗa e soro no tiiɗi heɓa surbajo minen komin gonnoon sukaɓe waɗoɓe soro leydi amin ɓe ummi tawi no gaɗa soro iɓe jaha lallol mawri iɓe jaha jiguiri di fou iɓe gaɗo a soro de iɓe jaha ɓe jaha to laamiɗo ɓe jeeha min jaha lallol mawri min jahana soro o wiya to allah yaru on jam e hottu kay wari wala wuro bawder wuro woto sukaɓe mum no gaɗa soro